I have a dream.
It's light years from the farthest galaxy to Kampala. And it takes light only 6 minutes from the sun to reach the shores of Kalangala. Nze jenva abana batambula bupapala bakwisa kulita lababu obira fala ichinusu wechigwa. Nebu haba chigala chuulira. Atenga mu concrete jungle mwemuli dangala, widi, esada, ensekule, eyobu sigo. Ne yachira gala. Abaga taliko mfufu, babu itabira gala. Neba rasta wano bafunire chitangala. Sense a meal here. For the kids who can't sense a meal here, do more than shed a tear for a young deer. Drugs are like a sedative for pain and an incentive for gain. The rain in Spain, who cares if it rains in the plains when we have no grain? But we are primitive, but we're too sensitive. The kids make plans when they are pensive. How else do you achieve when hope is expensive? Through this music, we become expressive. Tewebu zalwacho mukazo mugumba studde dole. Tosekereranga mulema agamba nine chiroto kuzina bale. Fedda batusekereranga ngechigambo mero muluzungu tuchiita male. Juzi mujamu nalabye musajja ataina wakusulanga imbira mukuba. Nalabye street kid asekerere enjuba. Bwe namuwadde yo coin nasanyukanga akutte juba. Obawulira mu muziki waabwe nti nonya green akajja mwene nsike judde emisota na wandagala obwavu bulwadde ngenda bunogera eddagala naye aba yakayemuka ne bamutega engwala. Kikuseza kyoyagala every dog has his devil hasebera n'amakungula. Batusaaliza. Tukola batukongola obwongo bwabwe bwetaaga kugogola oba emyoyo. Kano nkaweereza ali mu kyalo mu nnyumba ey'essubi atunuulira siringa okuli nabbubi ng'embeera mbi. Essepicha judde nziro naye ng'emmere ziro. Yalima, dodo, obulo, n'ebijanjaalo. Naye nga kira agitunda siringi bina. Omutwalo kuguweza ekiroto kikyali mu mayiro. Amaziga kupira ekiro nga abazadde babuliddwa otulo n'abaana baabwe. Eno reality si lugero. Abamu bafuna ennugu mu kisakiro naye ffe tukola misana na kiro. Bali mu motoka ffe tuli ku bigere. Tuliza majaga ffe gawere. Tulabirira abazadde abalwadde n'abawere. Abatuvuma nabo weebali. Kuba emimwa gyabwe gyaluweewere naye yakola ennyonyi teyateekako kengere. Mweno time, ng'obulamu bwaffe ku nsi bukyali bugere otandikira ku super tele n'olyoka ofuuka ppere. Osookera mu muzigo okuzimba mansion eyenkana bugerere. Omusajja teyeekoona kigere luno lutalo. Buli musajja n'ensamba ggere. Ze tompita mmere na mongodi n'ebicepere. Ndi mwana w'enkere tonkubirako kerere. Nina gukoyina ogw'obudo n'ogulala ogwika ekyennyanja ziba siringi 7. Don't look at me skin deep, I'm deeper than an ocean. Gwerinde obudde bwange bukere. Amaji gange gerule. It's a new day, a new blessing. Blossoming coming to fruition at the completion of my mission, I'll be the brightest star in the constellation. But it's light years from the farthest star to Kampala. GNL Zamba, dreaming in color.